Ekitabo ky'oluyimba olusinga ennyimba. Essuula esooka. Oluyimba olusinga ennyimba lwe lwa Sulemaani. Anywegere n'okunywegera kwa kamwa ke, kubanga okwagala kwe okusinga omwenge obulungi. Amafuta go gawunya akaloosa, erinnya lyo liringanga amafuta agafukibwa, abawala abatamanyi musajja kye bava bakwagala. Mpalula, tunaakugoberera mbiro. Kabaka nnyingizizza mu bisenge bye. Tunaakusanyukira ne tujaguza. Okwagala kwo tunaakwogerako okusinga omwenge. Bakwagala lwa nsonga. Ndi muddugavu, naye mulungi. Mwe abawala ba Yerusaalemi, ng'eweema ez'e Kedali, ng'amagigi ga Sulemaani. Temuntunuulira kubanga ndi muddugavu, kubanga omusana gunjokezza. Abaana bammange bansunguwalira, banfuula omukuumi w'ensuku ez'emizabbibu, naye olusuku lwange nze saalukuuma. Mbuulira, gwe emmeeme yange gweyagala, gy'oliisiza ekisibo kyo, gy'okigalamiriza mu ttuntu, kubanga nandibeeredde ki ng'ayambadde ekibika ku maaso, awali ebisibo bya banno. Obanga tomanyi, gwe asinga abakazi bonna obulungi, fuluma okwata ekkubo ogoberere ebigere by'endiga zo, oliisize abaana b'embuzi zo awali eweema ez'abasumba. Nkufaananyizza, ayi muganzi wange, embalaasi eri ku magaali ga Falaawo, amatama go malungi n'emivumbo emirange, ensingo yo nnungi n'embu ez'ebyobuyonjo. Tunaakukolera emivumbo egya zaabu n'amapeesa aga ffeeza. Kabaka bwe yali ng'atudde ku mmeeza ye, amafuta gange ag'omugavu ne gawunya akaloosa kaago. Muganzi wange ali gye ndi ng'omuvumbo gwa mooli oguteekebwa wakati w'amabeere gange. Muganzi wange ali gye ndi ng'ekisaaganda eky'ebimuli ebya kofera mu nsuku ez'emizabbibu eze Engedi. Laba, oli mulungi gwe njagala. Laba, oli mulungi amaaso go mayiba. Laba, oli mulungi, muganzi wange, weewaawo waakusanyusa, era ekitanda kyaffe kya malagala mato. Emikiikiro gy'ennyumba yaffe mivule, n'enzooba zaffe nkanaga.